dajimsafi.com.
Call me as number Moladi.
Nonzo kamix tena.
Najua mapenzi itu heshima yanataka moyo. Kama umetupanga wengi ungelisema mimi sopo yoyo. Najua mapenzi akitu heshima yanataka moyo. Kama unitaki ungelisema mimi sipo yoyo. Kwanini utaki na kunizingua? Wajona keki, mimi natimua. Nakupa salamu, uliosema, nimeasikia. Nashika kalamu, ninayosema, wewe zingatia.
Sinilikupa moyo, kovunja uvunja, ukautupa uwe. Mvupa kibogoyo, nilisha unga kama mzungure. Najua mapenzi itu heshima yanataka moyo. Kama umetupanga wengi ungelisema mimi sopo yoyo.
Najua mapenzi akitu heshima yanataka moyo. Kama unitaki ungelisema mimi sipo yoyo. Kasam, jiwa peleka salam, 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 salam.
Tele kasam, jiwa peleka salam, 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 salam.
Siku lazime sholodi, nenda unapotaka kwenda. Mwana kwenda zio umefanya kuzudi, moyo kautobwa kama denga.
Sinilikupa moyo, kovunja uvunja, ukautoba ule. Mvupa kibogoyo, kanirisha unga kama mzungure.
Kani music Mbweni mabegan.
Nonzo as he mixed it again.
Master.